maamulka degmada Buurhakaba ayaa soo gabagabeeyay dhismaha wadadii isku xiri lahayd garoonka diyaaradaha iyo magaalada Buurhakaba oo ay in muddo socotay dhismaheeda, iyadoona muhiimad gaara u lahayd isku socodka garoonka iyo diyaaradaha. Waxaana uu gudoomiyaha degmada Buurhakaba Ibraahim Maxamed Ibraahim Laysano ayaa u mahadceliyay siyaasiyiinta iyo dhammaan walaalihii gacan ka geystay intii uu socday dhismaha garoonka diyaaradaha degmada, isagoo xusay doorka ay bulshadu ka qaateen.
Eelboorkii yarroogna ee jidkii oo magaaladii iyo eelboorka iska hiraay yarroogna maybay ilaahay mahadiis ee shan bilood i tuman bere geega ningata eelboorkii hanin gabagabaawi jidkii oo magaalada iyo eelboorkii iska hiraay oo 7 kilomitir ah hanin gabagabaawi anta maybay la ka dhisay 3-4 buunda iyo eelboorkii ii jid 7 kilomitir ah yalla ka dhisay taasna ilaahay aan ka mahadiyana galabtuna walaa in dambay bogni anta maybay aan ka mahadnaga fadahay hadda tookadan aan dambaytii dadkii oo buundooyinkan iyo jidkun dhismadiiska qayb qaaday siyaasintii oo wiliishay ba eelboorkan bilaaw iyo dhammaad hanay la jartay iyo haddana markii oo laag noogotii ka qayb qaaday aan ka mahadnagna fadaayna dadka magayaasha untaha kusaawa kamid ah Fuusi Maxamed Sheekh, Bishaare Hildhamaanada, Maxamed Cali, Cabdixasiis Jawaarey, Saadam Aliyow, Doktor Go, Baashatoorka Ilyaas, Liiban Aliyarow, Gudoomiyaha Maxkamadda Sare, intaasa kamid ah intii hadda buundada aan ka dambaytahay ka qayb qaaday siyaasintii maalintii bilaaw iyo dhammaad hanay la socotay eediyadan mahadsanyen geega eelboorkii gabagabaawi dadkii oo iska rafaasanayna baabuurtii walaa kula galabtuna shaltabahayna isfasahayna ilaahay aan ka mahadiyana taas may bal lahaa dadkii oo degaan doorashadan ha ka jeedi dadka si in badanyen maalintii dhammaad i bilaawa isla socni eelboorkan iyada aan ka qayb qaadeen dhismadii iyo ka fadlan lahaayeen dadkii oo inshaa degaan doorashadan ha ka jeedi magayaalku haddana tumaha ku saw yoba iska saayan may bal lahaa eelboorkii shan bilood iyo tuman bere yaha ka dhammaade isagna kulley siyaasintii maalintii oo inshagaad eelboorkan la bilaabay ilaa dhammaad beesi dhiibasay juhdi badan hanii libiidi noolan walaamagna haysadaan wili dhagadahayaan lay isagna may basiin lahaa kulley jaabkin reebateena wal oo hadda geega dhibeedni sheenteen mase siinka ka dhiboodnina male wal oo hadda geega dartinga walaan dhisma waayagna una arniina male isagna may basiin lahaa iyadi iyadaan mahadsantin kulley degaan doorashadan ah ka jeedena deegaankan saddex buurada ka jeeden inkastoo dhowr mar osi hasiin jeesini osigaan hataa ka jibaabu hayteen dad kale oo inshagada degmadan hanka jeedna oo inshaa saddex qof oo beesi dhiibtay jaraan eelboorkan dhismadiisni kala qayb qaadatay yoona iyadiyadan ka mahadnagaana kulley walaa isin oo geega hataa haddii oo hal dollar ka dartan hataa siin fay lahaytay dadkii degmadan lahaa ka dooradii haytana walaa isin hadda dhibaato inshagada dhibaatadaasiin jeytiyo mu'ashiini oo walaa siin hayna mu'ashiini kulley masiinka dhadheeradow dad ihele walaal ana may basiin lahaa inay meel ama siinka faladaan yahay ninka batan macna ma leh haddana eelboorkiina dhammaadi geeg walda siinka baahanya ilaahay abuurina ma leh eedi eedan mahadsantin dhammaan intii eelboorkan ka qayb qaadatay dhammaan saddex buurad dadka dal i dibadda rooga siyaasintiyo iyo intiiba eelboorkan juhdiha kabiidi eedamadii iyo saraakiishii iyo maamulkii dhammaan siin mahnaga eedi eedan mahadsantin asiin lana.